maombi hata kidhi nisimame soja. Nanyi mtajua hadithi hii ya upande mmoja. Pesa na ustaa hautanibeba itaandikwa, mwisho wa kila shujaa ni jeneza. Siwezi kimbia udhuru hata nikibadili njia, nitakuwa huru dhidi ya kufuru za dunia. Mwangaza hautafika imaya yangu, je mtafurahi nikifa ama mtaliimba jina langu? Una chama cha wachawi wanatia njama, nabakia nchaji kwenye dunia ya drama. Afu natia nanga kama big verse, kwa big verses na chinja lines kama naandikia panga. Big man bila game fame kubwa, jueli natembea by the very same move on my mojos, aine golden state. Susulize nani mcarry you now, work is the best game shooter. Dini hustler, dini kama fifth ama asthma. Flow na zoni nyingi kama chapter kwenye Bible. Raised by four states, flow so gaseous, kesho solid liquid ama plasma. Tulikuwa tumekausha, ayo for all your doubters, this is storm after cool summer. Na make money sitaji bounce, na chotaji ni wanasheria na accountants to do numbers. Madini yanatafutwa na vikosi, mwimza defuba na misosi. Ninahitaji ku nisimamishe ganji, maana wanasema money rules. Sinachotaji ni mtaji tu, nisimamishe regime yenye hati ka Afro Shirazi party juu. Mene swear I'm a champion, niona will ya kudea kama vile Don Calion. What the air is views kwenye radio
na haba, kutoka kwenye kisu mpaka panga la shaba. Mawa mikononi ni napanga mashada, na uwa MC na wakata na wakata. Ukuta sebuleni kwa unapaka machata, maiti ya dharani sio chaka tuchaka. Na tunapangani haina bampa tubampa. Prime Haule, Prime Farid, Pre-addict, Prime Rashid, Prime Ulama malanga kileo. Ugwadu kamfungo wa miaka alopata kimeo. I'm like Prime Rado, Prime KST, nandomana niko gado kama Jay-Z. I mean ZB, rhymes kama upanga sijatokea East Coast, still I swear I'm a crazy GK wewe. Kaza kicho hata
play wewe, nini high school mimba. Tunatunza pesa maana haivutii shida, tunajua shida zina mipaka. Ni kama mvua kali, najua ni vipindi tu vya mwaka. Tunajua kesho haitasimama ikiwa tutaendelea kulalama na kulaumu kuhusu jana. Tunajua kuwa nyumbani kuna jambo, ndio maana hatupigi bunda kwenda ngambo. Ndio nyumbani hakuna hali, hakuna ali wala hakuna hela, ila we know we will get better.
Yeah, polisi wanatuona nuksi sana sana, but hatupigi tungi kama jana, japo bado tuko maskani. Tuna scoot tukifink cheddar, and we hope that we get better. Wanajua tumisili haijali usawa, tambua hilo. Dunia ngumu kuzaliwa tu ni kuwa hero. Hakikisha kisomo kichezi mbali, so chunga ngono, chunga mikono ya serikali. Kisha wacha kuvamia michakato, kama mbavyo ulikoma ziwa la mamako. Chandege kiota cha mtu sumu ukishi nacho bila macho, mwanangu utazikwa siku sizako. Hey, siwe mnyang'anyi
majaribu si mtaji, na hakiki mtaji ni hela brother. Likuwa mwizi baada ya kukosa kazi kama hizi, akashia lundela. Ningekuwa na maganji kama manji na hisi, ningenunua jela ili ndani niwaweke mafisadi na mafisi.
Nachomoe masela, nimetupa haya chini, nimetupa na thief, nimetupa mpaka dini, mana hai sani. Fukio na roya, kwa nini jue ndio wasif, mana penyu masikini pana suka walifu.
Yeah, mabaria wanavuka boda, wanaache familia, wanasusa kozao. Wanafunzi wanapiga roba, wanasafirisha unga, wanauza roza. Hazipone hali zetu, safari tumaini naendelea, ila bado hazitoshi na uli zetu. Yeah, tajiri na mali.
Beautiful mom is the champion, my big brother Sajo is the champion, and Pala, you are the champion. We should all stand together like a champions.
Kana musogope kuanza na moja, hata wakihisi kumefanya kioja, najua umezungu.